wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlgoboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay kulan lagu daahfurayo qorshaha ilaalinta bulshada sanadaha 2025-2029. qorshaha ayaa diradda lagu saaraya horumarinta adeegyada bulshada, kor u qaadista badbaadada dadka nugul, iyo xoojinta nidaamka ilaalinta xuquuqda bulshada ee deegaanada dowlgoboleedka Jubbaland. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, wakiilo ka socda hay-adaha samafalka, ururada bulshada rayidka, iyadoo lagu falanqeeyay muhiimadda uu qorshahani u leeyahay ilaalinta dadka danta yar, caruurta, haweenka, iyo sidoo kale naafada iyo barakacyaasha ku nool deegaanada dowlgoboleedka Jubbaland. Najiib Barre Salaad, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka magaalada Kismaayo, ayaa ugu horreyn ka hadlay kulanka.
anigoo naga qabno axmaan abno kana tashanayna mustaqbalka istraatiijiyadda social protectionka waxaan kasaan la socotaana dadka adeegla bixinaya hadafka kuwaad ee leeyahay social protection wanasasayo hay-adaha iyo dhammaan maata inta waxaa u fadhilaa in qorshaha siito ruan ahaantii maadaama lasoo leedurayay in wixii aan isleenahay maskax ahaan iyo fakar ahaan wixii aan isleenahay oo ku dartaraa wax ku daro waxaan isleenahay in yihiin nacaan ka saaro aada u aasintii waxaan rajaynayaa marka in dhammaan maadaama lala soo bandhigayo in si maskax fiican oo maasiya oo barnaamijkan usoo wajeedino aan ka wada fakarno aan u wajeedno.
dhanka kale, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlgoboleedka Jubbaland Ibraahim Maxamed ayaa sheegay in xoogga la saari doono ilaalinta bulshada ku nool deegaanada dowlgoboleedka Jubbaland, gaar ahaan kuwa nugul.
marka hore allah subxaana wa tacaala aan ka cabsano aan ka shaqeynnoqoto wala ka cabsi ah allah subxaana watacaala meeshaan isugu keenay maanta. waxaan ku faraxsanahay inaan wasaaradda joogno xeerka social protectionka oo draft ahi maanta soo bandhigay, aad baan ugu faraxsanahay. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inta badan waxay ka shaqeysaa arrimaha social protectionka, ayay ka shaqeysaa iyo sidii loo suulin lahaa arrimaha saboolnimada, taasna waxay ku imaan kartaa in social protectionka xeerar loo helo.
kulankana socon doona muddo 2 maalin ah ayaa lagu falaqayn doonaa sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo xuquuqda bulshada danta yar sanadaha 2025-2029.